that
someone, somebody, yeah. Oh, oh, oh. Acha niwaambieni jamani, nimempata mpya kijana, anilishite mbele ni nyama, ni nyama kwa nyama. Acha niwaambieni jamani, huyu wa sasa meni changanya, akikosea nitabeba lawama.